Wena undenza isibhanqa wakhetha umameli chomi kubazina mona sibona indlela emnandi enikuphethe ngayo madoda wawo engowaphathi ngayo faka inkohlakalo kuba mnandi namali akufunela amadoda anemali anemoto waqala watshintsha ngokho indlela owenza ngayo xa libani nikufonele ifoni wena ungayicholi kanti uyayazi ukuba wena uyajola ithomi zikushiyile namhlanje wena uyasola cela amaxolo amaxolo wena angapheli cela amaxolo amaxolo wena angapheli cela amaxolo
So then
Kodwa ngomso nangomso azophula isithembiso zethu.